tulianza ijumapo kasande. Nyama watoto na magambe. Acha kuchati wende kwa danke. In my airplane mode kama runway. So wenye vumba wajitambe. Tujichange walala hoi. Huko manyamani beikali. So kwanza tuapiga makande home. Weze renyomi kwa dance floor. Kwana yo tuzame kati bro. Kajeze tu chumeze. Mina kamata mashpapi kisa. They know this young boy got a nasty flow. So they slow wine, slow wine, slow wine. Dania joga zesa yiso.
Fata ome nyama shome.
Dar Slam, I'm not your Ariana Grande. Shpapi musu wani gande. Kiss on the chill, na vane someday. She got a booty like ya Nikki Dogo. He agi maso gange. Ukimpata ujichange. Mi aliniache kama Andre na buku tatu na. Nimekuja kujirusha, lazima mizuka inipande. Bonge la mob ni kama gangwe. So kama ndondi tuzipange. Songi la bata, moje matata, toka Dar Slam. Ball kutesa kwa zamzam, one time. For the hot shorties from Benzi to Uptown. Been on my bins in the dum-dum.
Fata ome nyama shome.
Weekend ilopita mwangu saka nishtua like oh jamaa flani was Gucci mwanangu, what we doing this weekend? Kaambia basi tukutane tufanye mafunyo sababu mpunga upo toto zwapo, and it's about to be a real good time mwanangu. So when you attend, this is Dar Slam in 2017 na ni watu wabaya sana to all the time, yani you don't believe in it.